Kare, sabiti eno mkulembeze wegwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni yalagide minister kula kunsonga za presidency mire babalanda kusani saba ulideza wa government chiyo wachuanuka okola kunsonga yo kuliira abantu abafiirwe byabwe mu lutalo lwala kwena gani mu lutalo lwala kwena olwo abafiirwe byabwe mu lutalo olwo mu bwangu babalihirire ensonga eno eve mu ddiiro abantu abawerera ddala 12 mu 2023 okuva mu district okuliroka president yabadde ku byolukungana mayuge yiganga kaliro ne namutumba bafiirwa ebintu n'obulamu bwabwe mu lutalo saba yekera aris lakwena olwa owa Horace Pitt movement runono lwatwala akaseera okuviira ddala mu 1986 nga government ya NRM yakawamba obuyinza buno lutalo lwo ne luyenyetira kati ssentebe wa NRM eruka bamuyita Kisa Steven yayanjulira president Yoweri yabadde agenze yokuba olukungaana ng'abantu bano bwe bakyabanja kumpi kati emyaka 40 nga beetaaga basasulwa ensonga eno eve mu ddiiro kati wano president yagambye nti ekiki mukyabanja nga badde president yaluya nga batabanja kati bwe yasinzidde n'alagira babaranda ne saba olereza kiri wakiwanuka bakole ku nsonga eno emirembe gisobola okubukala n'abo mitima giwe gisobola okuba nga tegibe nyise.
I want to direct the minister of the presidency and to work with the attorney general to solve this problem of Lakwena victims.
President yababulidde nti ekitundu kyeruka kino yakijjamu mu biseera by'entalo nga emundu ajikukusa yababulidde nti nze mukukukusa emundu eno gye nayitanga nga byalo nga nsiko naye kati watangaavu era oli bwaga nti ayiseeyo naye akukuse baba mulaba buli waagenda kyokka kati kirimu emirembe era kikulaakulanira ku misinde gyayiriiri n'agamba nti kino kyo mukikuume kyongere okuba nga kikulaakulana.
Because I've been coming to Busoga for a long time, doing work here, fighting here, but also working here. In 1972, I remember bringing guns from Tanzania through Kenya up to, I was taking the guns to Kampala, but I had to stop at Iganga to wait for the night to take the guns into Kampala. I had 12 machine guns and I came with them in the train until the railway station at Iganga. And I got them out because I didn't want to enter Kampala in the morning. At that time, Iganga was a very small trading center. There was a new lodge at the end of that small trading town called Iganga. So I put my gun there, showered, had breakfast, locked the room because I didn't want to stay in the room the whole day to be suspicious. Why? What is he doing in the room? That's when I realized Rusoga is close to Nyankole.
Muntu wa kunyumiza story hiyo laba kati tebikyasoboka tebikyasobokera dala nogenda muloji goyine mundu nozigaliramu nofuluma kati tebikyasoboka kati president era yategezezo manyi waliwo abantu abegeziwaza nze kimu kubisinga okunyiza mu bulamu bwange kwe kubanga ntambula nga ndese stage za boda nga munana nga sigenda kulinnya boda owa boda na nyimirira mu maaso mbu antwaleko nga nana nategerera binyiza nnyo kati waliwo abasomesa mu masomero ga government abategerera abazadde omuzadde yalese private
Najia mu government.
Yebata sasula kati ategwe n'omusasuza sente. Ekyo president yakiganye yategezeza nti ayagala okulaba nga buli muyizi asobola okusoma buli mwana asobola okufuna ebyenjigiriza.
Omuzadde oba olina sente omwana wo mutwale mu private.
Era yabagambiddewo nti amasomero ga government tegalina kubeera mu nteekateeka yonna ya sente. Galina kubeera ga bwerere.
Okay.
Kati omuzadde ye awulira nga kimuluma okubanga omwana wa asomera mu masomero ga government obwerere akwata omwana amutwale mu ssomero ly'obwannannyini amusasulire eyo ensimbi.
There are a lot of private schools. The rich people can take their children to the private schools so that the government deals with the children of the poor and we all move together. Abagega move forward n'abaavu nabo abaana basoma. You hear children saying that, oh, my parents died. So if the parents died, did all the Ugandans die? Itwabaliwo tulabirira abaana baabo abaafa. Itwabaliwo tugenda kwereetera ekisiraani okulaba nti abaana bamulekwa tewali abafaaku ffe tuli kubyeffeka.
kubanga mbaibuli Yesu ya nyigira abantu ya gamba nti when I was thirsty you didn't give me water. Then they said, but when did we deny you water? He said, when you denied that one who was thirsty water, you denied me. So now, when you didn't care about the orphan, you don't care about God. God will not be happy with us. I think the Sagara Gena Mugeena.
Mkuru Gena ajitira dala. Suka kati wawasa zeo koreshi. Tunamwe mchikorenga wachikoze.
Okay.
President we have Deruka. Ye yongede mu bitundu vye kamuligia kubyolo kungana. Oro kubiri mu bendo bendelio. Era acha taraga. Bitundu vye guange vye nja ulo. Bacha ina kadoktu sa mwezi kwa January. Nga bataraga bitundu vye guange. Raje batana tuka. Mubalinda bakule mbeze vajia. Nafu wanu jujuli abalamu. Tuwabade tulia wongataze. Uhuru sinia.
Uhuru sinia. Uhuru
sinia ingide uu. Na gamba na yeo ya DP singa ndavye tuonkubide kusariyuti. Onobo oti ya.
Mbaya kamia mbaba nangi. Itakupa lukungana aitamu kumotoka eno mzindalo kwe. Awamu na imirida wakatini na inga agenda wa gamba.
Taina budi.
DP Masaka. Bwe mkua tentebe yobu kule mbeze gwegwe ntandikila ko.
Momo labye. Na yeo ya bago baba maru kubanga. Yonaji aise.
President Museveni yamaliriza okuba kakuyege mu bitundu bye jinja. Kati iyo yaviri deyo dala yafundikidde olunaku olw'eggulo ne district nga kwotadde n'ekibuga.